hab dhaqankaana farsamada oo fayla iyo qancinta macaamilana yashaantii inuu na hajiidana dhalinyarada ka nool magaalada Baydhabo ee Jeel in loo qurxi madasho ya in sheegi idaacadda Arlaadi Keero Aami Maxameda oo ka mid ah shaqaalaha Baydhabo Fashion Barbery ee magaalada Baydhabo saas oo kale Keero ya waliba uu sheegay in magaalada Baydhabo iyo hakabada hayna goobo timo la ka jarawa taas oo uu ka tilmaaminayta hormar fayla si qof kasta uu ka jarada meeli uu si jeeliye isla markaasina uu ka helo qaabka markaasi uu islan ka jarawa
bismillaahir rahmaan rahiim magaalay meel ray Keero Aami Maxamed yalli ahaa heediyada ana isku faylana shaqada barbieryalka badashada aan hormar aan aragay aan adamay ka tirsana gaar ahaan Baydhabo Fashion ka tirsana mayn aragay madii oo run ahaan aan xaqugaada dhiibo oo la soo urahiyo inii hor hanbadadan hormar aan aragay siiba barbieryalka waayo shal nadaafad lahaado koran shal fayl lahaado koran meenaha hormarka may kuma daha kaas hoob aad daraw ko kale ku sii faylaseeras isugu hoob aad adana ki humaad ko kale ku sii faylaseeras waayo si kasta lama qof lama farnyaad bajin hayne lama qof meel iskala noolan lana nadaafad leh lana farsamo leh lana qarash guure meel lana qarash geliye lanka hooyaa macaamilka si alaala si qalbigay ka faraxsan yihiin lana kase kalay inta qalbay inta geliini aad araga hayta ma in geliinay in dadka magaalada Kanoola oo dadweynaga ee 88 an ka faraxsanada meelun an ka ganaciina madikooy
hormarada la ku sameey meelo timo la ka jaro ee magaalada Baydhabo makaaga goobta oo la qurxi Keero iyo in sharaxe walyaawo markaasi iyo kordhiyanka Baydhabo Fashion Barbery maadaama horeynin iska jaraaya shanla saking iman qasa
meelin sheek la ka shaqeeyo xaqu bilaw saking makiinada girka makiinada madaga kadib ma jirtaa makiina raande way jaree dhar lanka madii in hirin yii taleefan shay daawado maaragne daawu way jirtaa madagan la mariyo daaw way jirtaa girkilki hiiro daaw kale oo way jirtaa wajiga la ka dhigo saas oo kale day way kale jare aalkulo gacmo la ka dhigo in sheegada meeli sakin tasbu marto gacmo taabta la mariyo may kale jare ilaahay keen roonya adan ka wareerne wal kasta lanka odsada oo anta lahan ku qaado oo yaalan taas may aan weelnay ini dadka magaalada rooga wanaag iska la noolana si fayl oo kalgacal ah aan ka shaqeyna walna aan ka qobana onuna saas naftaana ka maareysana saasaan
walna horumarada jaran oo baabiriyalka badahayn waliba aan soo wayse qalabki isin haytan ee dhalinyarada sin xiiseen
haa tabay do fashion gaar madi baabiriyalka bay dhawad hagaada gaar ahaan bay dhawad fashion kulli adina hadu may kin sheego waylo furay 2017 ilaa hadda 2020 ka jirna kulli adiba malkiin sheega Baydhabo araga hayta in ay tamajaraaga hata magaalada Baydhabo madil hagala dadkii safar ee magaalada ku usub nahana sheegayaan lahan sheego dadkii magaalada roogona ki hirinyin anti usay aragdi waayo waxyaabo badan qalab badan qarish badan galiini qarishkaas oo una halka jiidna fadaana dadka magaalada ka nool tiidiy kala farsamada oo un an khiyaanana dadka oo una erab onin ka jaraana si oo un si un gacantaan wal an goradaas fikridaan wal an kasaas oo daadna ma un wal an ka habayaan saas daraadiyay intun qarashana ka kordhin taasa jirta.